Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedi be ona jamade ngoni alal bare sappo yedde lewru firfi hitande 2021 sappo jeddi yamde yapuri maslima chapande nay e jeyi Ousmane Niane bul kabaruji do ganni kante to ogi jande to on kumpetete vide golleji kewdi moy hande do bamako do sabi murtere golle jom e mobilaji e uddugol lumoji kabar mudun wembi jama o ngadbe noddango fewdi e lamo hunjana do hore Chrétien en catholique Mali puɗɗi korka alal bare handen sappo jeɗɗi lewru février ndu e ɗum fawi dow lanenade julde chrétien e mawnuɓe noddirta pakka ko hani wadde noga e jetti lewru mars waroru ndu fema futtu waɗi batu muɗum mawɗo talatare ƴaɓɓina nde ɗo bomo ko ɗo lengal kawrital ɓe kolliti jawdi ɓe gollirta hitande 2020-2021 ana wara milliard ngaji nayyi CFA wiɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade kala to gonɗo le Sendika jombe mobilaji e julaɓe darnino golle alal bare handen kutteji kewdi dum wadi batte uddugo lumoji e darnugol golle jombe mobilaji yogabe hono sotramangaji kabaru ngaddo tidalla dow ujinaji himbe le capitangal fabe duro dum famke en Mamadou Samaseku
alal bare hande kay amutage fuf tay kaka ele lamorrende sutrama kewdi dun njaltaay ka non taxi ma mutu taxi dun katakatani yogaji kay na je non ele ngalurende ele nukuji kewdi lamorrende imadraji di wana fe no wowirini gullirde kewde mati sanne de don mutre golle yude jungu nono yottade jungu nyaamo moyongo lumoji di fuf na uddi yimbe le yogabe be tawa ele nukuji di holiti metamun en min njeyatan batte hinade am sadaji amen danno so lumo uddama nyoloma kurdo hono fuf be ngala bodobe ngadata do won ko holiti fanta jara njayowo le lumo badala bugu jogabe dun holiti metti mabbe batte be humpitaka gilalo o do kabaru ndedo mutere yu batte rafu famu hakunde gouvernement o e kanyen syndicat transporteur en tiagal be dugol kalisi le nukuji PhD e wi gouvernement o kado saria bamado o fudata sona nyande go oliru mars le leedi malindi
ngol dannugol golle torri golleji kewdi beta ko do bamako do service di lamu e gollonobe koy mu ben hakkunde wembere e rafi famu bamobe mobilaji e himbe ngallure de hewbe ana darta lamu o ardina kaltidal yalla ana hebana himmeji jombe mobilaji e julabe murtube golle be jokala kede ko be mbi isa dugola do faji dango sitati debbe
hanne so lumo darnaka ɗum nattan torraji heewdi ɗum tampina yimɓeɓe wala boɗoɓe sanne ɗum saabu yogaɓe immoton jiddi beete ɓe wawa hokkude coggullo e mee so wala ɓeɓe tewte hunde nde sagorode doge mobilaji hanne hewtini en torraji heewdi saabu dena homo fof wala boɗo ɓamde taxi yaha fi toon ɗum ana ɓeeta torraji meɗen nde hanne saabu neɗɗo wawa ɓamde taxi buuɗi temeɗe ɗiɗi mi en mirono o grève jaati wala nafa soni mobilaji fof dargui lumo ndi uddama ɗum nattan torraji mawɗo nde leydi neɗɗo wawi immatno darna gollal muɗum soni walani saabe tegreje tawa hen soni sotrama ɗen doge yimɓen tampan sanne ɗum hewtina torraji do leedi sabde na kalsi
natta
sakirabe ando di kabaru jodo mba hewde do bembe ande do hella men Facebook e Twitter hore jo leedi Faransi hollitino Kenyan wiide soldats en Faransi be barkan buytataake ley lebbi ngaroji ɗi Emmanuel Macron haali ɗum ley ko hawri e batu hakkunde hooreɓe leyɗe G5 Sahel e visio conférence le haala makko Emmanuel Macron darti dow hoore guɓe jaddinkoɓe gonde Alkaida le Sahel taƴe faabidoren fam keɗɗen Mamadou Samaseku
ele libbi garoji ɗi fay hunde waltata ko e habitiɓe amen gonɓe le Sahel ngel min kinnoto ɗumno imadraji mawɗi goɗɗi ɗoni ko holiti kananke leydi France ndenno guɓal barkal ngal heddoto toonno bangal ko ɓuuri solasaɓe uñani joyo e ɓeydade ɗum temere jeegomon ndenno anniya ɓamaɗo aɗa wara hitande hande to po toon na heddi hendu naɓaɗi e wi président Macron hotugol solasaɓe leydi France iwde le Sahel ngel wawatake fewi waɗede saabi kaw mo ɓeɗo habitiɓe ngaɗi laati sababu hirsude kasen Sahel ngel tawne le jonta cakti dede lam ko be leedi France ulti non buitan sanne adadu habtibe leedi France wonbe le barkan fanda amane yo yottade fa hakki adadu unyaadi do habitibe bangal takuba e do nugal leedi France hakki temene jo yimbele boyobe tun e dental golle hakunde solasabe gonbe le nuko bangal faba wana joni min gollata dun ka yo ele ko warata ko don ko beedi halde Emmanuel Macron e wi kango kanaka leedi France grangal la unyero temede didon solasabe leedi Chad andan bisanne habbo lato babu faba de sanna barkan le imadrama be le nuko
yimbe mali hewbe lesa hal e wuddu leydi meden di kolliti wiide dabereji bamaadi dow beedugol dow beedugol sambe je 5 sahel hakkilo mobben dum halaji boli tanon dum wawa latade fu e tawede e wi dunke ande yoga be di dabereji kollitaade ana mbawi beedude sambe leede sahengel fabidure ne fam ke en mamadu samaseeku
ebi kanko janginowo jande dure baka biñi keita wadi jikke jamarande na famni jati ka dum hultata feewide fa hunde gubalgal gollayi lenuko o
mini way gomdu nde ko yimbe haala hanne wi mangal pade jeseng salbe yaata ke den nokkuje mini way gomdu nde haala mudum dun metti haalede ga dun han haalede be me yaata be yo mangal pade mal en tan kay samoji yimbe minismandu ana yaha fiito samoji kay en mintere barkan be ga nukuito wallene pewon on me yaata mangal pade wonbe fedde jeseng sahelne e den nokkuje
bale neda ku yoga je gondelle wuduleendi kay gondaga fi ngo hakilo e wi kanko yubno gulleji fedde je vive mopti gubal jeseng kay biltay fay hunde bangal denagu le lamu muti o kedana abaka sambara kanko ni yubno gulleji je vive muti
je pense que
halde hanne wi nukuito wallene wonton mangal pade wonbe tombe ana jogi semme min ke hoola ken garson halade ma gonga min tere je 5 sahel don kay yi ta hunto san sabdina tawego me den nukuje wala fugo nafi min ke mi lodan golle me ana famdi san mi mi jangino lekkol de mi de was sedade hanne wi torrat ko he ande den nukuje sabdina lamo selama ana fadi
tun yaade difficulté
mi tire wi de tiagal batu je 5 sahel kanko president macron o e les visio conférence politique de ko transition le mali golle le lebbi didi lamu kiddo o heba golle dun e le mandat didi
chrétien catholique mali puddé korka mubben alal bare handen sappo jeddi lewru février ndu dum jokkina fanoka e jette lewru masabaro ndu o wattu e jile chrétien yo gondingol wadugol annabi isa bal e chapande nay do tule njarendi ko bible holliti e dum fawi du do lanidade julde chrétien e mon be no dirta pakka e bi abbé fernand koulibaly korka mabbe kana fawi do kabaruji tatidi wonno julde korka e hukude sadakaaji kede ko abbé fernand koulibaly ke alo hala chrétien catholique bam ko do inde evek malewid acara jara do fakitan ko sita sidi be
korgarun ana dogado kulleji tati go mudun yo julle idben mudun yo korka kampe hore mudun tatbel mudun hokude jakka sona hala ma korga wala hono hora fayibe fu anta yalla korlo korka ka ana hollita tubugol amen me wada nyolma goto tawbe nyame tawme yare jam gamo wawa wada nyolma goto taw nyame ma yare jam tayndu ana way buyde ko nyamata so te hono kila tat nyamata le nyolma jum ana war warta fa kila didi le nyolma goto dum ko tawate ko hawrata jomu jati e hore mudun korgaru ana hana fuddude ne alar bare tegal dum me wada korka badde debbe baka alamala hen yontere sectere tegal alanga du ana antitire yontere labune du ana han fuddada aljumare aswere e alan du ana antitire to amen nyalane dargol
miliyar ngaji nay sefa woni jawdi ndi fema futta gollerata le hitande 2020-2021 du wonno ko be kulit le batube ngadi talatar yabenede ngal kawrital ngadu ngal CICB bamako wadi fa homini be bolom malik banati dalla bolom malika jokala fa be duden fam kedan mamadou samaseko
eli o do batu jujuure o tongade hitande kambe lolirbe commissaire au compte en hala mudun mewama e kanyadun wakande kalisi hitande 2020-2021 ngarbe e kawrital ngal yu hejabe chapande jetton e dido gonbe le fedde fima foot hejabe club ngaji ligue ngaji e kanya gube humanide sembe chaldi hejabe club ngaji ligue ngaji e kanya pelle humanide sembe chaldi e le ko bammi hala ko kanko mamtu toure lido bavier micitininti allaji hakunde kumani be kabar bolon leedindi wakal juno ko anarndu fuf na jewa en tino dan minyondiren jango sukabe woni hakunde juude amen woni ko beedi wiide denno wakandi kalisi rawanen woni hitane 2019-2020 jabanama bangali mbele chapana njo en jotto sappo en jotton gonda hakkilo hedibe be su wakani kalisi hitane 2020-2021 mu adadu mudun yo milliardji nay don dun hejabe chapana jagumay di don ngoni jabube sappo taton jabali e wi horejo fima foot no yawiri yimbe feddende mun cena hore sifa dati dabreji kisi yalla no yawiri championnat kanya imadraj gudi na bawa fudude kawrtal ngal wadi ele dejere kala harube hembe dun hoti e do gikke yirwere kabaru yewtere sembe chaldi leedi mali
Sidio Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sakira ben jandar men kabaruji gondi le region gaji men di en jaran le lamu mofti to yoro to holitam wiede biddo debbo goto baro dubi sappo e nay wofi soutede alkamisare jappinede to yoro to e wi sara be suko nelalo janno wattu 19h de wonno ko himbe didon no tewtuno yarude e makko ne wonno ko himbe didon nangi o jadi e dangere mayo tewti taidinde mayo e makko e wattu wonno ko choyne yite don ko himbe didon be duggi njuppi biddo debbo o no be kolitu wiide horngoji ana gonde wadde fa ande hebi wonno tewtube yadude e makko imma daraja ana gonde wadde to kulikoroto hollitinde nawtara gol bembe ande de do juudi lekkol dum fuddi kenyan do kulikoroto golle gollirde noddirtende univers technologie huncene do hore e wi mabbe faanda mudden yo hollitinde sukabe lekkol be torraji e nafaji bembe ande de tagal di imma daraja be kulitiwide be dokkantal kuro sukabe lekkol be yalla ana pam hono na jogorto koy mo bende juudi lekkol le sakiraabe andon di fu kabaruji di fodo mba hibude dido 3w.studiotamani.org or mbay do nodude do numero viamo 37321 fakiti nodondi wassalam studio tamani.